iravuga iti umuntu nakabe wenyine reka muremere umufasha umukwiriye ukwezi kwakaga inzora maze utungu kumwenyura amajwi yose numvaga muri njye araceceka numva iryawe gusa usetse mbona imikororombya njye ndamutekereza ndegaona cyabihinduranyo ndagukunda yuhora ubyibukayo ndagahora nicura nkakubona iruhande rwanjye harabonye mbona urutangira rwaka igicu cyahinduka ntibacarwaka oya ntazibara zidakomanya ntambara njye nawe tuzazitsinda wanyagiriye uko naje maze ukeshe umutima wanjye niba kuba hari rimwe iryo rimwe riramagije mu gihe ndibanamo nawe kuguhoza mu bineza neza n'indahiro narahiriye rurema gutera imitoma ngo utahuke bukenge utaramirema nza gutanya n'irungu Yes, she moved.